sinzahora musingiza je byakoze byose birankorera hasi hejuru hose ari mu kazi je rwacu ni wakanda nzamutwara hose ndetse no mu Rwanda je guje uburanga kukugera ho bisaba ubuhanga je mfite umwana uri mu kazi uyu mwana narenze ari mu kazi baby uri mu kazi smart and clean uri mu kazi je mfite umwana uri mu kazi uyu mwana narenze ari mu kazi baby uri mu kazi smart and clean uri mu kazi tutahe tuvi ni mahanga singusiga sinabigira ibanga ndabizi bigomba ubuhanga ibyo nkora byose ni wowe mbikorera wowe mukobwa w'igasabo bagukundira kuteye nk'igisabo nzakurinda ibisambo kuko kuteye biteye ubwuzu nibinyiyumva mu byina shakushaku bikora utuje nta rusaku vana jams ndi mu kazi baremewe gukora amahiti mfite umwana uri mu kazi uyu mwana narenze ari mu kazi baby uri mu kazi smart and clean uri mu kazi mubari jya gusana mukundi yukwari nago nshaka imihari kuko niwe nshaka kwambika ikamba nzakomeza njye mukunde birenze nibyo akora njye bona birenze narona karamenzwa hita bacika igira hanze uyu mwana mbabwira ari mu kazi ateye neza nk'umwamikazi mu buranga ntacyo wamunenga figa 8 nizo zimuranga mfite umwana uri mu kazi uyu mwana narenze ari mu kazi baby uri mu kazi smart and clean uri mu kazi mfite umwana uri mu kazi uyu mwana narenze ari mu kazi baby